ZWAP.com.
It's a journey crowded.
Sprinkle, baby, yeah. It's with your brandy now.
Oops, on the board.
Ndika le, ilo mwete na yamba kukundana. Ina sama mbeta, tomwete mvanilana. Iu samati, waguri mitema ya tunjo mwina gwilana. Dibo tomwete mati uanchori, ifeo siri talekana. Nita wela, undita regwa tuwa kakuone amalume. Nita wela, undita regwa tuwa kakuone amalume.
Kama vita, selinga kane kwano kondi kafika. Pano padusa zakati sana fike. Kuma nangande chani tasieku. Simande kwa, simande kus. Akamati, tinatamisa. Jose ni tawi, wewe na jeni makamu yae. Umutima wachakuye wewe, umubiri wachakuye wewe. Pyanje pyonse vyachakuye wewe. Tukende kwa wache.
Tie kwa tu akakuone mami. Tie kwa tu akakutiwe dadi. Tie kwa tu akakuone mami. Tie kwa tu akakutiwe dadi. Ine ni kulonjeza sinza kusia sinza kutaya. Sinza kutaya. Nawe undilonjeze Suzanisia, Suzanitaya.
ZWAP.com.